nze basoka ne bankuba ne bantema ebisumu mutwe n'emikono ne bagimenya ne bansiba emikono n'amagulu ne bansuula ku gundi mu oba bakiyita batya amazzi kwe gayita
mumwala obwomugga
naye ogw'omugga ensanafu ne zinduma okuva ku makya okutuusa ssaawa 12
yali tiimu y'OPM yali ekuliddwa Mr. Bafati Charles ne security officers abalala nga baaliko abalala nga tebalina mannya ku yunifoomu nga tosobola obategeera naye ffe
ba security officers baali ba poliisi majje
kwaliko UPDF ne poliisi
okay.
Nga bawerekezeddwako ba officers b'OPM ne bajja
bajjira mu kabangali bajja batya tunnyonnyole
bajjira mu kabangali nga bulijjo ez'amagye eza poliisi ne bajja nga balina emundu ennene entono buli kimu nga balaawuna ekitundu emundu nga bakuba paledi ng'omuntu oyinza olowooza wano kuliko oba omuyeekera kati bweti embeera ne bateekawo okutiisatiisa okw'amaanyi ne batandika okkuba emiggo ne bakuba amasasi kati abantu awo ne babeera displaced abantu ne badduka
ekyo bakikola essaawa 3 ziweddeyo ze babaawo baba bakikola tezinnaba
tebaalinda na ssaawa 3 kasita baayogera kati okulaga abantu nti nno bali siriyasi kati awo kibooko yatandikirawo
batugoba mu COVID-19 nga tewali kintu kyonna kitambula nga tewali kisobola kutambula kyonna bintu byonna nga bamaze okuyimiriza buli kintu kyonna ne batugoba ne bayambisa kyansi eyo ne batukuba
twalaba officers kyabaawo abruptire ne tulaba aba officers ba OPM ne bajja ne bagamba kati tubawadde ssaawa 3 kubanga muvudde mu kitundu kino ne batugamba kati wano mwasengawo mu bukyamu era muveewo
tutwinene ekyokulya kyona mali tuli banyoro tuli batezi b'obururu tuli banyauganda twatandika kubonabonera mu nsi yaitu mali kihikire
ampuliriza nyongera okukwaniza olunaku olwaleero obudde bwe tuba tutuuse ne puroguraamu yaffe agava mu kitundu kyo bwe tukutegeereza amawulire agakwata ku bantu abalwanirizi b'eddembe naddala ku nsonga zino ezibaluma ku mataka gaabwe agawambibwa ekibba ttaka n'okukolerako pulojekiti endala ez'enjawulo tutunuulira ebintu bingi nnyo okutulugunyizibwa kw'abantu abasibibbwa naye nga ebikolwa bino byonna biteekebwawo okulaba nti bagezaako okunyigirizibwa abo abaagala okubba amataka gaabwe olunaku olwaleero tukyaziza abagenyi baffe bali basatu olunaku olwaleera nga bavudde mu bitundu by'ekikuube nja kuba mbawa akazindaalo oba obuzindaalo okweyanjula batutegeeze biki bye batuleetedde bazze tugamba nsonga ki ekiri ekikuube ekiri kitya n'ebirala bingi nnyo bitujja okuba nga tumanya nze Katende Tone aliwo okubanga nkutuusa ku puroguraamu yaffe eno agafa mu kitundu kyo era nga simaze budde bwonna ngenda kusaba mwami Mbambali omu ku bakulembeze mu kitundu ekyo abeere nga atubuuzaako n'oluvannyuma tugende maaso
Mbambali Fred okuva Bukinda Kyangwali Kikube disitulikiti IDP kampu abantu abaagobebwa ku mataka gaffe abatulaba oba abatuliriza ffe abaagobebwa ku mataka ababonaabona mbonaabona ey'ekikugu ekya waggulu nnyo kubanga tumaze myaka ng'ena nga tugobeddwa ku mataka gaffe nga tugoba batugoba mu COVID-19 nga tewali kintu kyonna kitambula nga tewali kisobola kutambula kyonna bintu byonna nga bamaze okuyimiriza buli kintu kyonna ne batugoba ne bayambisa kyansi eyo ne batukuba kati kye twafuna buyambi bwonna
kutubuuzaako twesimye nnyo okulaba mwami Businge tusanise okulaba
presenter Mr. Katende toastinga mu puroguraamu eno amanya n'eddoboozi nze Ahumuza Businge chairperson w'abavubuka abali internally displaced mu disitulikiti y'ekikuube nga baagobwa mu Kyangwali sub county ababeera ku IDP kye bayita Bukinda Katikara internally displaced people's camp.
Okay, mbaniza mwena era mwebale fisao kade kujja ku news radio kubanga insonga za mwe tuziwa abo abaina okuzimanya era nga tuzibategeeza nga bwe ziri letwe kubidde kubanga mbategeeza nti zinondowooza z'abantu era bye mugenda obuulira yembeera abantu gye bayitamu muyinza okuba mugimanyi naye yembeera abantu gye bayitamu. Tunayo n'omukyala omu yekka gwe tukyazza olunaku olwaleero, mukyala Kabulala, tugenda mmusaba abeere nga atubuuzaako n'oluvannyuma pulogulaamu yaffe tugende maaso nayo.
Nimbanza kusima omwana katendo ununa ninkura mutya amabara gange ninyoka burara oliva muhara wa ziduru nitwe ababingirwe omataka gaitu bukinda kyangwali tuli ntuliyo ntubona bona mutuyambe tuli mukisaru abantu bona tufuire tuhoire tukenda tusaba obuyambe mutuyambe mutuhe mukisaru nsigaire ninyowe kaburara oliva.
Okay, tuyanza nyo mukyala Kabulala era we bali fisa okadde kujja ku Witness Radio. Kakati abatuuliza nyongere okubategeeza nti abantu bano be baagobwa ku ttaka erya lye baateeka ku Kyangwali Refugee Camp wakati wa 2013 ne 2022 mu bitundu bya Katikala ne Bukinda. Abantu bano be bamu ku representinga group y'abantu eyagobwa ku ttaka era nga bayise mu bizibu bingi nga bwe bagenda bitutegeeza. Ja kutandika ne mwami Fred Mbambale. Mwami Fred, ki ekiri ku ground embeera eri etya? Abantu bali batya?
Ekiri ku ground waliwo okubonabona kunga kungi nnyo kubanga tufiirwa abantu tetulina gye tubaziika. Ekiddako abaana tebasoma. Ekiddako emmere abantu tetulina mmere abantu bafa. Buli lunaku abantu bafa. Ate ekirala ekiddako abantu abo okubonaabona okungi ennyo okuli abo bwe tuba nga tetugenze kukola tetusobola kulya tewali saavisi yonna gye tufuna eva mu gavumenti. Ffe twerwanako ffeka ate nga baatugoba mu mataka gaffe ate nga gaffe nga tulina bwananyini nga tulina buli kimu kyonna nga tulinako ebyapa ku mataka ago. Ekirala ekirungi ekyandibadde kirungi ebyokulabirako abatulaba n'abatuwuliriza nze omu ku bantu abataano abalinako ebyapa nze nina ekyapa naye ekyapa kyange baakiteekamu abantu ate abantu abo baateekako tebali refugi baabakuŋŋaanya bukuŋŋaanya nga babajja mu byalo ebirala nga babeyambisa nga refugi naye nga si refugi ettaka lyaffe balipangisa balirimamu kasooli ate ffe nga tubonabona.
Okay, tuyanza nyo mwami Mbambale. Mwami Businje, abantu baagobebwa era nga okugobebwa kwabwe baagobwa wakati wa 2013 ne 2022 njagala otubuulire otunyonnyole kino kyali kitya embeera yali etya era okusengula kuno kwonna kwali kutya wakati tuwa okwe 2013 n'okwa 2022 ekigenderwa kyali ki?
Kati 2013 twalaba aba officers kyabawo abruptly ne tulaba aba officers ba OPM ne bajja ne bagamba kati tubawadde saawa 3 kubanga muvudde mu kitundu kino. Bwe mbanga nzijukira gwali mwezi gwa August gw'omunaana.
Okay.
Bwe bajja nga abantu twali twamaze odda okusimba ng'emmere kyali mu nnimiro ne batugamba kati wano mwasengawo mu bukyamu era muveewo tubawadde ennaku 3. Ennaku 3 bwe bamala ne bagamba naye ate nnyingi esaawa 3 mube nga temukyali wano.
Ng'ebyani abyogera?
Yali ttiimu ya OPM yali ekuliddwa Mr. Bafati Charles ne security officers abalala nga baaliko abalala nga tebalina mannya ku yunifoomu nga tosobola obategeera naye ffe.
Ba security officers baali ba poliisi majje?
Kwaliko UPDF ne poliisi.
Okay.
Nga bawerekezeddwako ba officers ba OPM ne bajja
bajjira mu Kabangali bajja batya tunnyonnyole.
Bajjira mu Kabangali nga bulijjo ez'amagye ez'apoliisi ne bajja nga balina emundu ennene entono
abuli kimu ngabala awune kitundu emundu ngabako bapaledingo muntu inzolowoza wano kuliko obo muyekera kati bweti embera ne batekawo okutiisa tiso kwamaanyi ne batandiko kuba emiggo ne bakuba amasasi kati abantu awo ne babeera displaced abantu ne badduka
ekyo bakikolesaawo satu ziweddeyo ze baba awo baba bakikola tezinnaba
tebaalinda na saawa satu kasita baayogera kati okulaga abantu nti nno bali serious kati awo kiboko yatandikirawo amayumba ne gamenyebwa kati ennaku ssatu okuggwaako nga balese balefugizi nga babaleeta mu mmere yaffe nga bakola ki babateekamu kati awo ekyo bwe kyaggwa ng'abantu tebalina gye balaga kati abantu ne basengera ku sub-county headquarters ne batuukayo mu kaseera ka weeks nga ssatu awo nnya government ne respondinga delegation okuva mu office ya sub-minister ng'ekiikiriddwa minister Onek nejja negamba kino bakikola mu bukyamu era tusaba kisanyuwo muddewa mu ttaka lyammwe
olwo ekyo kibeerawo oluvannyuma lw'ennaku mmeka nga basengudde
ekyo kyabaawo oluvannyuma lwa weeks nga ssatu
kyalo ki kye basengula
basi olusooka basengula ebyalo ndowooza byali abiri mu bitaano
nga biriko abantu nga bameka
alafu abantu bali 1,700 by then
ettaka lye babasengulako lyali lyani
ettaka lye batusengulako lyali lyaffe
mwalijjako mutya
lyabantu kubanga abalala bannansangwa bazaalirwawo baana banyolo nga bw'omanyi Uganda tekugira bantu balala kuyingira kitundu kye baagala baali bannanyiniwo n'abalala ne bava mu bitundu eby'eggwanga ne bajja bannanyiniwo be baasanga abanyolo ne babawoowa okubeera naye OPM bwe yajja ate ne konnyini UNHCR yajja ne demarcating ettaka eryo erya sponsoringa save by Makerere Technologies Consult ne basaveinga ettaka ne bali dividinga bulungi lino lya ba refugees lino lya katikala lino lyebukinda kati ni 2007
ettaka lye baba basengula ku lyaliriraga nti eryammwe lyerino nerya refugiri
liraga nti this was an independent portion of Bukinda naye OPM officials boke nyini be basponsoringa save naye batuuka 2013 boke nyini abaali bataddemu sente okugiteekako ne bagamba eno boundary tebangayo
ekigendererwa kyali ki
kati naffe ekigendererwa kyabo ekituufu tetukimanyi kubanga bagamba nti nno ttaka baagala okugaziya refugee settlement buno gye bagezaako okukola ki okugaziya kati bannayuganda bagende basengulwe oba bafe naye nga ba refugees bafune space waabo gye bakola ki gye babeera era ne bakituukiriza
kyetwandyagadde okutegeera mwami awumuza refugee eya Kyangwali yali eyina ettaka lyayo nga namwe mulina ettaka lyammwe abantu kinda n'abe katikala so eri refugee ettaka lyaba refugee lyali lijjudde okujja ewammwe okubasengula kyali kitya twandyagadde okutegeera ensonga eno bulungi
ekituufu kiri bwe kiti ettaka lyaba refugee nakati terijjulangako wabula bali baali balina ebigendererwa byabwe ng'abantu kubanga ne saba minisita kennyini bwe yakyala Robina Nabbanja bw'olaba mu komenti size yababuuza okuleeta wano ba refugee don't we have other big portions of land somewhere else era olaba ne boundaries weziyita abantu aba refugees tebaliiyo ate ndowooza amateeka mu Uganda gaba refugee tegabakkiriza yadde okulima naye you find mu refugee bamuwadde ne acres nga abiri ng'alima naye balaba ekyo tekimala they have to encroach on Ugandans
so bava kulyabwe ne badda kulyammwe
ne badda kulyaffe
era mwe lyali lyenkana kyobugazi
eryaffe kati katikala yali eyina square kilometers 7 n'obutundutundu obugwamu
yeyo gye basooka
Bukinda yali eyina square kilometers ndowooza nga 3.6 n'obutundutundu obugwamu then camp yali eyina square kilometers 5
so bano save yo mugitegeerako ddi
save yakolebwa 1998 era naffe abatuuze twali involved mweyo save kubanga nzo yomukade wange yalibu nga basimba chi
nga basimba mainjago
demarcation zezo
okay
nemu compound nemu chibanja chafe chajaja wange eyo demarcation kweli nebo tuka kokati bajikulaga era kwe batulanga ne baba wirawo ne mmere basaveyaz kubanga ba abatuze ba witnessinganga nabali abavaawa kusaidi ya refugee ne ba witnessinganga ne bagamba kitufe takalizisewa wano ate boundary twaji wa respectinga abatuze naye OPM ye yaja violent linekola chi nije nkulochinga nge kolesa lyanyi lya mundu masasi mboko bwebitiyo
ampreza katuve ku mbulango.
Witness Radio, where your voice is a weapon. Justice for all. That's our guarantee. Tune in today. Witness Radio, shining the light.
Oyagala kweyongera kukubuka mu mateeka agakwata kuttaka? Ganyulwa mu program za Witness Radio osomesebwe batya bw'osobola okukuuma ettaka lyo okuva mu mikono gy'abannakigwanyizi. Oli mulwanirizi wa ddembe, oyagala amaloboozi g'ebitundu oba abantu b'olwanirira gatuuke ku bavunaanyizibwa? Weekwate radio y'abantu, Witness Radio. Wuliriza Witness Radio mu kitundu kyo ng'ekulambululira ensonga ezinyiga abantu. Wulirizanga Witness Radio okumanya enkulaakulana y'ettaka nga tekosa bantu mu bitundu mweteekeddwa oba obutonde bw'ensi.
Every day, every hour, tune in to Witness Radio, your number one choice. Witness Radio is the voice of the people. Listen to the power.
Nkwebaza gwena akyekumide ku Witness Radio, bakulisayo nnyo mu bulango babakama baffe.
Ku mulundi guno ogwokubiri, kye kyabaleetera okuddamu okusengula abantu.
Kati obwedda nkunyonyola emboozi, kati 2013 ekyo bwe kyabaawo, minisita najja n'agamba mbuno kino kyabaawo mu bukyamu. Kino kyabaawo mu bukyamu era tusaba tusanyuwo nga gavumenti era kino abakikola abagenda bonerezebwa bakikola nga bo abantu so si gavumenti. N'agamba abantu mudde ewammwe. Naye kwabo abadde ewaabwe abatono ne babakugira. Ne bagamba abatono mwete mugenda mubeere wano.
Ne basigalawo ku kundi ku kampu.
Ne basigala ku kampu.
Sub county.
Yes, nga bwe ne bagamba leka tugende tunoonyereze. Taka lino, who is the owner, ownership tujinoonyereze. Kati awo mu 2016, president na wa directive. Directive ngegamba, bwafunye bulungi ebikwata ku eri ettaka, n'agamba, open the 1998 boundaries. Compensate the damages made on those people. Punish aba ababikola.
Okay.
Kati mu 2018 ne tulaba timu egezaako okulaga nti no ezokola ki oku implementing a presidential directive. Kati ngekola byekoze 2018 ne baddamu ne bagenda awo tebaatugoba naye balinga bali ku kampu. Kati during 2020 COVID-19 twagenda okuwulira ne balangirira mbuno changwali refugee settlement COVID-19 mungi nnyo abantu bafanga nsowera. Ne bateekako total lockdown. Ne bagambye ne changwali teri motoka kusala, teri munamawulire kusala, teri politician kusala.
Balangirira wa era kuki
ku maledio ne bagamba changwali refugee settlement COVID-19 mungi nnyo era abantu bafanga nsowera teri muntu kola ki
ekirani kyo kyali budde era ne yakiyisa
yali department ya health Kikube district. Task force yali ekola ki elwanisa COVID-19 ndoza task force yali ko security committee inclusive the RDC and the by then Kikube district yali na interim government
kyali ku radio ki
these local radios chaita ku Radio Spicy Liberty zino zikagadi zonna kubanga buli mawulire gewateeka konga bakugamba changwali kirala naye ate mubutuufu obwaliwo bamalokola ekyo ne baziyiza banamawulire ne baziyiza banabyabufuzi okutuuka ku ground ne bayowa amagye neba yuwa officers ba camp neba yuwa police kati ne tutandika ke mikolo ngateli abakuba ku muto eno ku maledio bagamba anti abantu eri bafa covid 19 atebo baba zunzanga bakuba kiboko bagobaganya ati awo ne ba making sure anti abantu tebaina kye basobola kukola step okwe kubirindu buli wamu kubanga buli je twatukanga ne bagamba social distance mutekeko distance mutekeko distance bwe mwe kungana ngabantu bakola ki covid ngabati ya chirie chokola ki
emboko bali bakubaza ki
emboko bakuba abantu kati bwe bakubuza ne bagamba tuzze muve wano etakasiria mwene tubabuza eno ye directive je mu implementing oba kati awo ne bakubuza gobuza ngani no babuza
bani aba bajja abasirikale
era stilu kwaliko abasirikale era stilu bali ba headinze opm officials
ngani olukuru na headinze
era ye bafachi charles ne gundi omuchala bamuita ke birungi jole
ngabaga metakali lya
ne bagamba ntine takali abalefugees siria feba na Uganda ngate presidential directive ejo bajibuka ko kati yao ne bakole ebyabo ngate lya bakuba ku mutwe kati lero kuluno enyumba ne bazisa kutaka emwanyi ne bazisa kutaka fene ne bazisa kutaka buli kimucho na ne bakiteeka wansi
kuluno basengula abantu benkanaje
kati yao ebyalo byawerako kubanga kati lulyo kusoka bagobaganya buchinda yokka kati kuluno rwaddako ne side ye katikara bajigoba ejo ne bajiwa UPDF as their share okubayambako okukola ki okukuba be buchinda kati ate mu mawulire ne balaga nti no ba implementing a presidential directive na te presidential directive jetumanyi yali egamba open boundaries the 1998 boundaries compensate those people ekirala ababikola bakole ki bafubirwe
oba baina presidential directive endaje bayo implementing
kati atawo ekyo kisimanyo bo bajijawa kubanga twafuna ne court orders ezibayimiriza naye kyalaga nti no bo bali above kubanga bagambanga it is order from above
etake eryo erya sengulwa kabantu abantu bali genda kubatya batandika batyo dibera kubatandika myaka ki
anti nakugamba kati nganze nze nazalibwako ne mama yazalibwako ne jaja yazalibwako kubanga ne prime minister bwe yajja yafuna documents eza 1902 abantu bali awo abantu baliwo mu biseri byaba kings kabalega nga abawe emisoro mu government ezabazungu ate kampu yajja 1960 nga abantu baliwo 1920 1955 kati yo kampu nejja mu 1960 kati awo bo abo officers kati mweno regime eriko nebajja nebagamba kati ettaka siri abatuuze nga tebaina order nga abatuuze baina orders okuva mu courts of law baina directives okuva wa president nga ziba guidinga naye bali olugamba nti no bali ne mundu bali na tear gas bali na kiboko n'obusobozi ne sente ne bagamba order from above you have to move abalala ne bafa ne babakoba ne bafa abalala ne babasiba nnyo bubi nga tewali tebabatwala mu courts of law ne babatulugunya buli kimu abakyala ne bawambibwa abantu ne beesuula mu migga abantu ne bafa kati awo ne beeranga rebellion kati abantu ne babeera suppressed
mwami mbabaale biki ebizze bituukawo okuva we basengula abantu
kati nga bakyasengula basoka ne bakwatamu abasajja abandi badde n'amaanyi ne batulimandinga ne batukwata ne bateeka ku kabangaliza poliisi ne batukuba nnyonnyonnyo nze basoka ne bankuba ne bantema ebisumu mutwe n'emikono ne bajimenya ne bansibe emikono n'amaguru ne bansuura kugundi mu waba kiyita batya amazi kugayita
mumwala obwomugga
naye obwomugga ensanafu ne zinduma okuva ku makya okutuusa ssaawa 12
nga baani abakuba era bakuba budde kibanga ki
bankuba ssaawa 3 za ku makya ne bansiba
bakusangawo okusiba
nga ku faamu yange
mwaka ki ora mwezi ki
era 12 yali 12 bimoneka twari tugenda mu 2018
Okay, tunyonyole.
Nebatukwata ekyo tekyamala.
Mwali bameka bebakwata?
Batukwata tuli abantu 36. Nebatuteeka kikuube. Wajja omusirikale eyali Osi Station bamuyitanga Mansuru. Yeyatukawo ku ssaawa 12. Nebatutwala ate nga nzijudde omusaayi ensanafu zonna nga zanumyerubyeganga kubanga twali bantu 6. Nebatuteeka mu kkomera.
Ate nga ebabasiba 3 mumu? Ne babasiba 3 mu
basiba 3 baba basema 3 sikyajjukira naku bulungi kubanga nali bubi nnyo
naye nga baba kwata bakwate bameka
batukwata tuli abantu 6
mwali 6 saa 3 muba kubosose n'ogamba 3
basoka ne batukwata 6 ne bantema olwagenda mu ddwaliro ne nkomawo ne bongera ne batukwata 3 6
oh ne bongerako
abalala abalala
okay
ne batutwala mu kkomera kikuube akalumu kali katuzaba
nga tuchali mukukuba nga bakubira ki era mukusoko bakwata ne abatulugunya wale abatulugunyiza ki
mbunze nemesa government okukola program zayo kubanga nnecha mze nzo wo mtu munene kubanga nnecha
ngani abigambe ebyo
oyo era cha kulemirwanga bafachi chalisi kae birungi jore byaruhanga donozi ya si nabarara bwe bati
okay
nebatutuza mu nebatutwala mu kalumu ako kikube bade tabanayo kuzimba kamera natusanga mu akalumu katuzanga bantu nga obanga 10 obanga 20 naye bateka mu tuli abantu 10 nga mu 3 abantu nebafira mu kamera ne nobumori obwandu twitsiza mu aka eya mpeo nebasale bate nebabukomerera ne musumali
kisoboka
aka ni mukulaira DPC yali kuchitu okugundi kikube district bamuyitanga omukazi Pamela yali DPC ne batuteeka mu kalumu ako ne tusanga mu abalala atenze nga nzijudde ensanafu nga nzijudde omusaayi nga nzijudde kimucyo nanga siraba n'okulaba nga siraba ne batutulugunya nnyo damages ziraba zizino ku mukono bagimenya kati ndi kupresha ya manyi kati bandu waza pressure ati kirara okuva ku olwo tebyaleka abana bafe bafwa abawara bafu n'embuto nga bayine myaka 13 kubanga tebasoma buli mwana yena yava mu somero tewali service gitufuna eva mu government bwe tufirwa abantu twina tujye tubazika ate kintu ekyo okubaawo abantu abasooka ne batura na district ne bawa abasirikale sente ba DPC babagura ba RDC RDC yatuyamba yamba ko kutusa ku budde bunonga kutukyali kwa abantu abo ye RDC we kikube gwe bayita tumusimi amurani era na katibwe tukyayina kubanga onek order yava waguru wa Hillary onek nagamba abantu abo bakube
nga gamba
RDC nagamba nze sijja kuba abantu bano bantu ba president bana Uganda
oteke otyambo order yava onek
era ya chugere na mawulire
ngani agamba
oneke nagamba RDC ezuzo nabwo ino kwezili RDC namugamba sija kuba bantu abo de kababeri en office ya president mpozi president bwana andagira mbajeo era bo ibana waje kuba na yenga taragide sija kubajjawo RDC era ke yatukume kutusa kubude mu
ampreza katuve ku mbulango. Every day, every hour, tune in to Witness Radio, your number one choice. Witness Radio is the voice of the people. Listen to the power.
Breaking the silence and elevating community voices. Witness Radio, your number one choice.
Nkwebaza gwena achekumide ku Witness Radio. Bakulisayo nnyo mu bulango babakama baffe.
So waliwo obadde otunyonyola ebizibu bibeerawo tugambye okusibibwa okubibwa waliwo abantu abatulugunyizibwa era abalinga nga ggwe
ebbanji nnyonnyonyo
ng'entulugunya yaabwe ebeera etya
era migo abalala bafiira mu kkomera
bameka bafiira mu kkomera
abalala ne bakukuba ne balola ne baliba nga embeera zibadde mbi ne bagamba tewali police bond ne bagamba genda nogenda ne bafiira awaka
bameka bafiira mu kkomera
waliwo n'omukazi yali awo tuyina omwana yazaala ku State Square omusajja bamuyitanga Brown bamukubayo nafiirawo ne balaba nti embeera zibadde mbi ne bamukasuka bweru omusajja n'agenda nga yavula n'afiira eyo mu byalo kubanga tochallenge yali amaanyi nnyo wali tosobola kugenda ku poliisi ogende owaaba omusango wali togenda kwa DPC owaaba omusango wali buli kimu kyonna poliisi nga bagituulidde nga twena kyokola kati awo tochallenge okiraba yali amaanyi nnyo kooti nga tezikola polisi nga yetutulugunya ne UPDF ate olwasooka luli we batukwata n'abasirikale abalala nabatwala mu kooti masho ne babalimandinga emyezi nga mukaaga ne babata ate lwe babata ne kibeera ekizibu nnyo ku saidi yange
ne batandika okunoonya
ne banoonyeza ddala ne banteekako sente nyingi naye katonda teyakikkiriza ekyo
okuva edda 2013 lwebatandika okusengula embeera y'abantu eri etya ye abantu bali ludda we basengula mubawuliza
abalala bali ku kampu
kampu ki
IDP kampu Bukinda bali ku district kikube abalala baafa abalala baagenda naye nga tebalina buyambi bwonna
toyanza mwami Fred mukyala Kabulala abakyala njala tunyonyola embeera abakyala gye bayiseemu okuviira ddala we babasengula ku mataka gammwe na biki memories ki biki byojjukira okuva we babasengula ku mataka gammwe
hati eitaka eryo eri batubiyingireho nyowe ninaho emyaka 5 n'5 eitaka eryo eri batubiyingireho nibatubiyinga nkuija kikuubi mwaradisi twamaraho emyaka 2 twarugaho twaja mwanatumanye furuu kyonka nambere tuli mukisaaru ntusaba mutuyambe nkai twabakazi embeera teri nungi nturara ntuterwa enjura ntusiiba nturumu emibu endwaire twine nyingi nkai twabakazi muno muno abaana baitu nibarwara abakufwa ntubaziika mukisaaru tusobola kulima futi 3 otakahikireho amaizi omuntu mukuru obu akufa bakatugamba tutamuziikaho ngu tuseereho okumuziika handi kandi obwo emibu nayo erihaiku twita muno muno abakaikuru baitu abandi barwaire abamu amaani gatuhwaire emigongo ekihwekere titukyasobora kupakasa kandi tuli banyoro tuli banyauganda tuli bateezi b'obururu mari turiyo ntubonabona mu nsi yaitu nibareeta abasuhuuki nibabateekamu kyonka itwe abaana enzaarwa abanyoro turiyo ntubonabona tutwine obubudamu turi ha miti niho tuli niho tukuraara ntusaba mutuyambe mutugirre embabazi mutuyambe nkaitwe abakyara abakazi abaana baitu nibatwarenda abakyari bato tibakyayega ati nyowe nkanye munju nyinemu abaana akaju kati nibaketa maama yingi ya pooli tulimu tuli 12 tutwine n'ekyokulya kyona mari tuli banyoro tuli bateezi b'obururu tuli banyauganda twatandika kubonabonera mu nsi yaitu mari kihikire habwaki mutatuyamba ntusaba mutuyambe nkaitwe abantu abakubonabona ababingirwe Bukinda kyangwali abali mukisaaru mwana atumanye omu maizi mwijo turantubaza ebisuba mwijo murole mananu tuli hanu ntubonabona ntusaba obuyambe mutuyambe
tweyanza nnyo maama Kabulala kyannaku nti embeera gye muyitamu oluusi okwetana n'okuyingula amaziga kyannaku nnyo nti embeera abantu gye bayitamu ekweta okuyungula amaziga bingi ebizza bibaawo nga mubuulidde era tubibaza mwenna abakyali naffe ku Witness Radio oluusi obiwulira awe n'olya mu mutima ng'ekyamazima gumenyese teebereza omuntu okumukwata ne bamuteeka mu nsanafu abantu ne bafa bingi bibeerawo naye oba kisinga okuluma nti ababikola balekebwa ne baba nga batambula nga bwe baagadde ne balumya abangi ne bakaabya abangi ne batta ebyoto by'abaana bangi weewuunya eriyo abali mu kampu baamala obbagwa ku mataka gaabwe kale ate badda mu kampu so bimenya emitima naye era tukyeyongerayo njagadde mbiwulire actions ezeetaaga okubanga zitwalibwa zibeere nga zikolebwa mwami Businge nandyagadde okumanya soka mu byonna binzi ebize bikolebwa embeera eno gye tuba twogeramu oluusi ekukyusa ne ttooni gye wandibadde oyogeramu naye binji ebize bikolebwa oyogedde ku bbaluwa president zeyawandiika directives prime minister ki ekivuddeyo era lutabalo ki lwe muyiseemu mutuuseewa twandyagadde okumanya n'ekyo
kati ngaffe ndowooza mu Uganda wano ekyandibadde kyetaagisa okuyamba abantu mu mateeka kyonna tukikoze kubanga ne president by 2016 okuwandiika eyo directive twamala mutuukako ng'abantu ne tumunyonyola twasindika delegation ey'abantu yagendayo ne delegation okuva mu Bukama obw'e Bunyoro Kitala Kingdom neekola ki netuukayo nenyonyola president embeera eri ku ground president n'agitegeera kwe kukola eyo directive naye be yagiwa ogimplimenting tebakola ki tebagimplimenting bo bajja n'ekyabwe nti no order from above kati awo netwebuuza who is above the president nga tetumumanyi kati awo tetwasirika mbu oba twatuula oba netugwamu amaanyi tugwemu essuubi ne mu court of law ne tugendayo ne issuing court orders ne zijja nga ziragira ba opening boundaries za 1998
so ekigendwa ky'okugenda mu court okusaba okugula boundaries kwe kumanya wa buli omu waayita okay
era court twaginyonyola
court cheyo era mwaka ki
Hoima by then yali Masin High Court
okay mwaka ki
directive ya fuluma 2016-17 omu
nga koti yewa ekiragiro ngewani okugula boundaries
aba OPM
okay
ngiragira government opening ki
boundary ekyo kyakolebwa tekyakolebwa
era
mwagezaako okuddamu okugoberera ekiragiro ekyo kyebaawa
era twaddamu okugoberera nakati tukyali mu kkooti naye olivein
mu kkooti mukyali okumusango ky'omunene gwe mwali mwateekayo musango munene nga gwaki nga mwagala ki
era twali twagala bongere ba opening boundaries batuliyirire ebyayonoonebwa n'abo ababikola still bakole ki bakolebweko ng'amateeka g'ensi bwe gakola ki bwe gogera
ki ekyabaawo ku musango ogutuuseewo
omusango nakati gukyali mu kuguwuliriza kati myaka ndowooza myaka emeka okuva 2013 nakati tuli 2015 naye ng'abantu bafa ebirala twagezaako bwe twalabanga documents teziyamba nga tukoze buli kimu ne saabaminisita kennyini n'atuuka ku ground n'akola ki najja ne saabaminisita buli kimu n'akiraba era n'agamba agenze loopu wa president kati awo buli gwe tutuukako ofiisi eza wansi zonna nga tuzimazeeyo ne batandika otugamba kati fayino ya pulezidenti kati kumutuukako kumutegeeza nti nno directive gye wawa teyakola ki teyali implemented kati awo tukoze buli kimu okutuukako pulezidenti naye kikyakoze eki kikyagaanye era olunaku lumu twasalawo ne tumuvinga abakyala n'abaana abalina embuto abalala bazaalira mu kkubo awo ku City Square Kampala abawamanyi omwana era twamuwa City Square
gemanya
twatambula okuva ekikuube ne tuyita Kakumiro baabo tutuuse mu Bende ku bigere baba emityana baba empigi paka Kampala ne tutuuka ku State House Lands Department ne tubalaga buli document gye tuyina ne tubasaba ne tubagamba wano bulijjo batugamba ye faino ate State House tulowooza wano ge maka ga president mukutandika bageza ko kwagalo tukuba naye ekirunji kwali ko ba officers abamunga bayina mu mutima gw'obuntu ne bagamba temukuba bantu naye bulijjo ne bakola byafagali fiki ne bagamba kati mugende
olwo mutambula ddyo genda ku OPM era mwasimbukira wa
gwali mwaka gwa 2023
olwo muvaawa
twava kiku 2024 twava kikubi ku internal displaced camp
bwemubeera
eri ku premises za honorable natumanya woman MP kikubi district au jitubira kati echo chava kuchi district council yali esubiza okutuula edemu ewandiike ku nsonga zaffe ekakatirizeeko ekiwandiike kinene ate baddemu bajje bakoleki batuule mu nsonga ezo nga kanso ya district eddemu okubanja president naye olunaku olwo bwe lwatuuka speaker wa district ate bwe kyatuuka kanso n'ajongerayo abantu ne bawulira obusungu naye rumors nga zigamba ekyo kyabaawo after the district speaker bwe yava mu OPM yali ne Kampala mu OPM n'asisinka na minister akwatibwako rumors bwe zigamba kati bwe yatuuka ng'abantu bonna balina essuubi mu kanso kanso n'adidaninga abantu ne bagamba no leka twekwatiremu ekiba kibe ne tutambula baali banoonya saba minister ne batuuka e Kakumiro ewa saba minister kati awo abasirikale ba saba minister Nabanja abantu ne babagoba ne batugobawo ne bagamba kano makagani ga muntu this is a private what facility temusana kubeerawo mugende ku office kati awo ne batusindika ku Yellow House ku Kakumiro headquarters district ne tubeerawo awo basoka ne batwaniriza akadde katono naye bwe twalaba abakungu abamu okuva mu OPM ne bajja ne bamitinga ka DPC ne RDC mudakiika nga asatu bali be twayogera nabo mu kusooka
asatu
mudakiika nga asatu bali baakamala okuvaawo abantu be twogedde nabo ne tubanyonyola bulungi ensonga yaffe ne tubagamba ffe wano tuliwo lwa bulungi nakwerwanako twalaba ate nga bakyuse ne bagamba zino ensonga sizaffe this issues out of our mandate ne bagamba ate tetulina security ekuuma bantu biki mudakiika nga abiri muve wano mumumanyi bwe mugenda oba mwagala mugende ku ofisi ya saba minisitule Kampala abantu ne bagamba nedda ffe tetugenda kudda mabega ne tutambula ndowooza zaali kilomitazi nga 320 awo ne tuzikubisa akagere abakyala abalina embuto ne bazaalira mu kkubo abaana ebigere ne bizimba
tewali yabasibako ku olwo
kati awo nkyakunyumiza emboozi
okay.
Kati olwo abaana abamu ne bafuna ebisago kati abantu abemubendaawo era mbeebaza nnyo baalaga omutima ogw'obuntu abalala abazira kisa ne batukwatirako ne bawa abaana eddagala ebintu ng'ebyo ng'abantu balaga nti nno bali so concerned nga bannayuganda
okay.
Kati bwe twatuuka emityana awo DPC n'akola ki n'atukwata
DPC
w'emityana
nga bakwatira ki
n'agamba tumenya amateeka tetusaana kutambula nga tuli bangi kimenya amateeka g'eggwanga abantu temukkirizibwa okutambula nga muli bangi n'agamba ate agenda kukola kisoboka atukole ki atuzeeyo lwampaka n'alowooza oba tuli bamenyi b'amateeka kati awo n'abuuza enamba z'abakulembeze baffe kati ffe ne tumuwa enamba ya RDC ne chairman 5 kati ndowooza mu conversation ne bamugamba kubanga yajja n'atugamba mbuno buli kimu bakikoze ekisoboka ne bamulaga abo abantu bali innocent wabula baleke oba baagala kukomawo eno kubanga ffe tetubagobye badde oba bwe babanga balina awalala gye basuubira obuyambi baleke kati awo ne tugenda ne tupulisidinga ne tukola ki ne tudda ne tutuuka ku state house by foot ne baagala otukuba ne batu intimidatinga naye tuffe ne tubalaga tetuzze kulwana tetukoze ki just twagala kimu buyambi
okay.
Kati abamu ne bapretendinga nti nensonga yaffe bagipiikinze kati awo ne batusuubiza ne batubeezaawo kati ekiro ne baleeta loole z'amagye ne bagamba within 2 weeks ensonga zammwe mugenda kubanga mufunye ansa
ngani abagamba within 2 weeks
security yaawo ku gundi ku state house
So the Mwasa wala kusinkana president, Mwasa wala kusinkana ba lands, State House Lands Department.
Aneda, just it was kusinkana kwa umuwa msajja ye itanga lawyer wa president on land affairs wa muitanga wenje. Nilinya liokali etu wategeira kwa. Tuwasisinkana na jine, tuwasisinkana ba ofisa zokuwa mo PM, wala zokuwa mo ofisi ya IGG, netuwasisinkana kone security team ukuwa moyo mchibuga wakati.
Mm-hmm.
Ah, netubalaga documents zafe, nebagamba bagenda zikolachi, kukuzonge za ye dobozi liafe. Nebagamba tulinde, na ye mkulinda, tuwala vechiro, nga ansa lole za maje nezija, nebagamba mutende, mulinyechi, lole, nebatuza ku IDP kampo nga teri ansa.
So na yomu watu kovayo nga tewali buyambi?
Era na yotu watu kovayo nga tewali chi buyambi.
So ngojeko mugezeza kuchone kisoboka. Musango mukoti baruwa kwa president. Bino byonna mugeza ko okubirondola okumanya wawe byasirikira. Neno je musembi okuva aje abateka kulole. Mugeza ko kunonya lwaki bichaganya okutukirizibwa. Muloza chi ekibiremesa era bani abali mabega wabyo.
Ekitufu kiri ndi nakati tukyalondoola nakati tugezaako naye bulijjo otuuka leero bakugamba nti alina ansa ye President Museveni iyo ansa buli ofiisi gy'oyingira naye ne President juzi yajja mu Bunyoro region Minister wa Information Dr. Chris Waliomunsi n'amunyonyola bulungi ensonga President n'agamba ensonga abadde tagitegeera bulungi naye bajimuwe in a brief arabe kiki kyokola naye tekituwa nnyo suubi kubanga sigwe gusoso okukola ki okukyogera ne bwe no, naruli bwe yajja okulonchinga oil the Kingfisher oil project nga jironchinga MPH mugamba in a brief
yajironchinga mu banga ki
I think it was 2023
okay so wabadde wayise emyaka nga ebiri
aha MPH mugamba bulungi nga atayogera olulimi lwasinga tegeera n'abantu bwe bategeera kubanga president mu westerna MP yakolesa olulimi lwaba western lwategeera obulungi n'amulaga abantu nga bwe bafiira wa ku office era president ansaje yamuddamu yeeyo n'amugamba ensonga njiwulidde nnyo naye sijetegereza wabula n'agamba RDC ne PPS wange mukoleki mukole follow up ku nsonga eyo kati fe nga bali babera ewa RDC olwamubuuzanga RDC n'agamba you people I have done my part humanly possible naye PPS munonyeza akozeki abuze buli bwengeza ko mufuna angamba ali busy buli bwengeza ko mufuna angamba ali busy ne waita kasera katono PPS ne bamuchusa kati yo chapter nego kati president kakomyewe mbunyolere gain ogukubiri era kye kimuche yakozeki yazimu kwegamba tekito wanyo suubi ekiri yao kubanga naruli ya chikola neche tatu yao ila naruno maybe ya inzo chikola tomanya wakubwa ruli chayogerwa MP katikati chogedwa minister ate minister ina access no kola nyo follow up kubuza mukama awe enensonga jetu wakua wachite ya kola chi wachite ya tukirizibu ito chetu tuteka muko kuroza maybe umukulu ya ndivako chayogera na yenge suvi siri ya manye nyechi ya
kubanga constitution egamba government okuma abantu n'ebintu byabo kati ekiriko kati okuta abantu n'ebintu byabo gwete loza kuva 2022 gobasendera dara twali mwana sobora kulinya kusoma tosobora kusindika mwana kusomira ngataina mmere wato ina chokola kati twasoka ne tukigezaako abana ngate baina mmere nganga mugenze yokupakasa abana ne batandika kubemere yabana babataka kati nacho ne cyagara kureta kwigizibushyara abana ne tugamba bade mu kampu kwanga baje kubera uyu mwana naye bamutse tewari service yo na eva mu government cyetu sava omukurembeze we gwanga ne bitongore bikwatibwa ko byedembe ryubunjo kusaba bwenkanye President we gwanga atunure mu nsonga ya fengaba nyabukinda abasi ndo kumataka ataba bona bona ngabanyi kuri banya Uganda.
Okay,
ekirara directive tusaba directive za president zitekebwe mu ngoro ekirara ebiragiro bya kuti amateka ga kuti kuti bwe nafurume ekiwandiko nga kigamba bwe kiti kitekebwe mu ngoro abantu abo basoka ne bamenye wa mateka ga kuti ne balemesa directive za president ne balemesa directive za prime minister ne balioka bakora ebikorobero ngeta atenga tuchari hoima ngatabana bakusara wukikuye aba RDC yali RDC wa wukikuye ne hoima yena bamwitanga kisembo arali yaya tuturugunye nyo nyo naye kirungi president kya tukorera ya mugoba kuba era necheraro kudayo katone mabega ngaturi ko si ya president wali rumumba even esimu yava wa onek
ngakubirani
ngakubira oba yali ngakontrata wa setups mukazi nabagamba abantu abote mugoba wana mere ati nayo nche yongera kutuyama omukazi nagamba wo abantu bano bibagamba gali mazima rwakite baba tetuba wa mere kati omukazi navayo nagamba nze ngenda ba wa mere natugurire mere najya natwara abarwade mu dwariro abari bungabanga bari bungabari ubi omu amwara yazalira ku state house ya kugundi ku state square yari amaze na kunya ngatarya tanywa ngatari na cyakora cyona nga wakufwa omukazi yamuyamba namugamba katika abantu bano kamba bolize service.
Okay,
natwereza service.
Okay, tuyenza ni mwami mbambali
ampreza katuve ku mburango
oyagala kweyongera kukubuka mu mateeka agakwata ku ttaka ganyulwa mu program za Witness Radio osomesebwe batya bw'osobola okukuuma ettaka lyo okuva mu mikono gy'abannakigwanyizi oli mulwanirizi wa ddembe oyagala amaloboozi g'ebitundu oba abantu b'olwanirira gatuuke ku bavunaanyizibwa weekwate radio y'abantu Witness Radio wuliriza Witness Radio mu kitundu kyo ng'ekulambululira ensonga ezinyiga abantu wulirizanga Witness Radio okumanya enkulaakulana y'ettaka nga tekosa bantu mu bitundu mweteekeddwa oba obutonde bw'ensi. Do you want to tune into Witness Radio? Go to Play Store on your phone, type Witness Radio. You will see the application, download it, and start listening to Witness Radio. You can also visit our website on www.witnessradio.org. Click live on your PC's right hand, then click the button in the middle. Then listen to Witness Radio and learn all issues about land and environmental protection.
Nkwebaza gwe na achi kumide ku Witness Radio. Bakulisa yonyo mwurango baba kama bafe.
Mambo sinye. Twagala kumanya abantu bano bali luddawa kampo eno gye muliko baje bantu gye babeera gye badda eri luddawa ttaka muli kulyani oba ani yabasenza twandyagadde nakyo abatuliza bakitegeere
in a brief katika
era na kusomozebwa kikwe muyina mu kampo eyo
kati mu kusooka kampu yajja ku ofiisi ya RDC Chikobe Papa Siri yali agenda ku ofisi ya president kubanga gwetumanyiye mtu omunene mu nsonga zino. Na ye ekyenna ku ofisi ya president epangisa teyina ttaka liwera. Kwaliko muzira kisa natuwa ku party nga manye nsonga zigenda kugwa mangu. Natuwa ku party kati ya toilet ya ofisi nejula natuwa netusimenda endala nayo nejula. Kati hao na ye ngomu ndi ya ita ina option.
Kampu ili mwaba ntu wameka?
Kampu ili mwaba ntu wabasowa mbibili, mbibili mwusangu.
Okay.
No, yungu mbibili mwusangu.
Okay. Eno jemulimu, yamwe?
Yafe.
Okay.
Esowa mwaba ntu yungu mbibili mwusangu. Kati ya baba ntu mbudu butono, toilet sizali zikulati zijula. Ate kumundu ili etaka yali pressure ya manye nyo. Kati nga ye ng'omuntu ayagala kukola ki developing ettaka lya kati awo n'agamba nze ndemereddwa kati awo woman MP n'afuna ye ettaka lya ekage emu naye ate nga liri mu lutobazi most of its part ya lutobazi kati yali aliyina nga liri ku kkubo liri mu kamusunsi seru within Kikube town council just 1 kilometer okuva ku ofisi ya RDC ulitu kakoli eri kukubu Hoima 40 road eyo kweyo highway kampu jevira just 1 kilometer from the town council eri within the town council but from the main town 1 kilometer Hoima 40 road kati yao MP omuchala na tusenje sao kati kweyo AKM
abasenge saudi
tuwozi kumibiri abiri mwesatu ngo mwaka gugwa
se miaka jijyo na mwali
ku aladis
wali waradis okay
kati yao na kati jetuli gwitebereza mwa bantu 2007 ku AKM n'abalefuji mu site basobola kubera muyembera government jetu yisamu febanansi banansi bayo kati abantu abo bonna they share 2 toilets oba muchala mwami mwana bonna bakolesa toilets ezo 2 balina mu capacities zaabwe amazi tukolesa galutobazi kenyini teri mazi mayonjo kati awolaba lisiki abantu okulwala emisujja typhoid nyingi ate jukira ettaka lya lutobazi enkuba bwetonya possibilities nyingi okujja kazambi eri kubanga it is somehow on a flanting slope possibility nyingi kazambi okuveri neyingira amazi kati kyovola ba death rate eri high nnyo ate mu ddwaliro lya government tewali ddagala
waliwo aba bemwaka firwa akonga muli awo
bangi kati ndowooza bawera 36 abantu abakulu
nga mbeera kyeba virako okufa
most of them abruptly death diarrhea ebyo abamu ati kati ng'abantu ababiri abo bafiira mu accident nga bava okupakasa okunoonya kamere ne bafa omulala omu omusajja myaka 5-7 twamuziika ku ddwaliro nange nali omu ku baamuziika twamuziika bantu 3 omusajja w'emyaka 5-7 nga yalina famire teberezaamu gwe omuntu ampuliriza eyo kitaawo ne bamuziika futi sezo 2 baagamba teri kusima nnyo ne baleeta bode baaga kati awo oyo yali aliwo w'eddwaliro nange nali ndiwo nga chairman w'abayusi n'omutabani w'omuzeeyi namuwerekerako nga chairman we esusitula omusajja futi sezo 1-2 ne tumuteekayo mu nnaku ey'ekitalo nga talina bamuziise kati eyo ebeera psychological torture ey'amaanyi nnyo omuntu gy'alabyeko
so ettaka lyammwe lino lye batutte mirimu ki egiririko balikolerako abakampu balikolerako kuliko biki
kati mu 12 ndowooza 2 mugumu prime minister yajja n'awandiika ebbaluwa n'agamba tewabaawo kintu kyonna kikolerwa ku ttaka eryo mpozi nga president asazeewo ekisembayo naye gye ebbaluwa tebagirespectinga bali balina emmundu ekiwandiiko tekibagaana kukola kye baagala kati bapangisa
ani apangisa ani
kati ali responsible kupangisa goyitiramu nga bulooka omukulu ye principal camp commandant oyo camp commandant abeerawo kubanga babakyusakyusa
yani amanya ge kati kwetulinawo
aliko kati simumanyi naye nasemba y'okumanya gundi kamalali kubanga nze navaayo bangoba
bagoba
bangoba kati sikyawa wanyo na budde naye kyemmanyi bapangisa jukira bakamanda nti babakyusa nnyo by then bwe twaliko abaaliwo baabajjawo ne baleetako abalala
so bakamp commandant
camp commandant
bapangisa ettaka eryali eryamukatiriwa
sente ate erirala eryasa gundi the 7 square kilometers eryo katikala eryo UPDF yeri responsible dipangisa
niye nga naye balipangisa
naye pangisa awo abantu ne balimirawo abalina sente so nga ate kubapangisibwawo tolina kubanga omu ku aba yavamu ekyo ekitundu gwe tebakukkiriza ettima eriri kweyo levu tebakukkiriza gwe yavaawo kupangisaawo erimu abasinga bapangisaawo balefuji ne bakolerawo mirimu gyabwe abalala nga bavudde mu bitundu by'eggwanga nga byawala si byakumpi abo bwe bapangisa
sente ezo zebapangisaawo ziddawa
era sente zaabwe ndowooza ze bakolesa mu kutidisorganizinga okugulirira abantu baffe abamu okudisorganizinga struggle yaffe okuteekamu ku bakulembeze abamu kubanga tulina n'abakulembeze kati abamu abaakyuka batawagira abantu kubanga tulinayo bapolitician ku ground boolaba sometimes bayita n'amawulire kubanga balina sente ne bagamba ffe eno tuli bulungi
tweyanza nnyo mwami Humza titugenda sokawo olw'okuba nti obudde bwo bututimaye ne ngenda kusaba ffenna tusibule abatuwuliriza thenne n'obugambo obusembayo mu butuwe omubwa abawuliriza bugaba obusembayo kantandike ne mwami Mbabaali
kati nga ngenda kusiibula nze kyensaba ngamba mbali Fred kyensaba abatuwuliriza n'abatulaba kyenjagala constitution ya Uganda tekibu munkola bye amateeka ga Uganda gakole kooti bwena afulumya ekiwandiiko nga kigamba bwe kiti kiba kiteekebwe munkola directive za president ziteekebwe munkola kubanga tulina president omu tetulina bapresident babiri abantu abo ekibuuzo ekigenda ewaabwe tebawuliriza directive za president tebawuliriza mateeka ga kooti tebawuliriza directive ya prime minister bo constitution yabo ebafuga yagwanga ki
abatawuliriza
amanya nsigadde ndi Mbabaali Fred okuva Bukinga kikube district IDP camp
okay tuenza nyuma Mbabaali mchala kabulala
waitu
tuwe obugambo sembayo nero tusibole
nye bugambo bimbeni sembesayo nibyo bino ni nsaba abekitebe byo abebitebe ebiyamba abantu abalemerirwe nkaitu bituyambe bitwatireho tugaruke mu mataka gaitu abako bantu bona muno kandi ninyongera kusima omuraba mukitukolireho bakwataneza na mukuru wihanga batugarire mu mataka gaitu turuke kubona bonjo katuli bananzarwa katuli banyoro nsigaire ninyoka burara ulifa muhara wazidoro bye
mami Humza tuli nawe ugaba busembayo
kati nze nga tumaliriza bigambo byensembyayo nze nga chairperson w'abavuka ndaba kati Uganda buli kimu tukikoze naye kirabika abasajja abatutulugunya kirabika mu nsonga eno bagifunamu nnyo wabula nze kyensaba bafunders ababateeka mu sente baleme nnyo tunuulira refugees host communities ne bazi ignoring funding gye bateekamu tebataasa humanity kubanga humanity it is not that mboba Congolese they are so special from we Ugandans mbo bana Uganda bafe ba refugees bakolechi bafune emirembe no I think ekigendererwa kyabwe it is all about humanity kati balabe side bbiri baleme kufundinga abasajja abalina their personal interests bakolere ku interests ezabantu bonna obo bwe bugambo bwe nsobola okola ki obawa n'ebitongole era mbisaba nnyo birimu kumalaga sa sente mu projects ze batamanyi bwa bwe zikola balondolenga abantu ku ground balowooza ki kubanga ndabe ebitongole bisinga they support refugees and host communities
okay
but it's not supporting refugees and terrorizing what host communities
okay
sigadde Humza singe chairperson w'abavubuka Bukinga katika internally displaced people's camp
abagenyi baffe mbebaza nnyo okufisa wakadde namwe mwena babaddeko mbebaza nnyo badde katende tone sigana nange kusukawo mubere bulungi mweraba